kuchanganya kili ya kueleza nachokifahamu vyema kweli we mchumbu kumeza na uwe mtamu kusema wengi
okay nipe tena changanya kili ya kueleza na nachokifahamu vyema kweli we mchungu kumeza na uwe mtamu kutema wengi mlibebwa mgongoni mwezo hiyo mbali safari naomba mnaposikia redioni nisome kwa mistari na ufahamisho farm kabla ku rhyme juu ya beats na mwagika damu hii kalamu haishiki bado ana bang huu na yule na .com kwenye street so kinona com ujue na overcome mnachaji stripes kwenye sneakers trees kwenye boots limuwe live kwenye speakers mina stick at talking music
one lyric quarter that your head for start another one is pointed at your weakest heart.
Ile sauti usikiayo ndani ya moyo wako ndo naitwa kweli na saluti pawa na yule adui yako sio ya kijeli na tofauti na yule ambaye mchezo wako ukiona ujeferi hata mauti nayo fichua mara yake kwa mwisho wa reli mwenye akili hawezi lalama ikiwa ni mjinga swali wae katili anaraki nyama na anaamini Mungu uko naye mna sela tunafanyi so the concept simshangai sengi fella kuchengi fani ili atoke hawamanisho nachosema au kuongea venye mana haya maandishi nayotema kipotea ujiona lana usu mziki wa Maybach so mziki wa maflavor si kwa ziki ka payback situshiki me brave heart I'm talking keys like Ray Charles kwa A bars my star na dead kwa Fran na Katie Junior throne fijua mwoni huni Hugh na Louis Vuitton world is born neno lishe neno toka Africa I'm Naga City I'm Naga City neza feature rock city lishe neno kwa kawaida I'm Naga Shida
yeah.
I'm Naga Shida ndani ya Dao our city
lishe neno toka Africa I'm Naga City I'm Naga City neza fanana na our city lishe neno kwa kawaida I'm Naga Shida I'm Naga Shida utapta ukuda tuache to spit this word out huh wanna wait up Sani wengi MK uko sema mbwira Chill out, chill out, snippadilla illa Naomba nchukweli neno na mskutu tena killers Word, yeah, izu na sira Izu so wa sira, isi bat kwa tumila Flaw the story, wasu pia ni mila Hela, hela, kila kitu ni hela Dabu wakia ina hila, nyumila kuwila Hela, hela, masela na mamwela Izi suza mazile, apendu mtu na pendwa hila Wame tuzidu kumajungu, lakini so fungu Hilo na pia na kindugu Hello ntatizo sugu win 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 ya chini ka juu ya mbingu party we fall kuna mechi na shindwaga sisi Lisha neno toka Africa I'm Naga City I'm Naga City and as a feature rock city Lisha neno kwa kawaida I'm Naga Shida I'm Naga Shida ndani ya Dao our city
Chongo shukuru mungu anapomona kipofu Ma MC wa wongo hawana gundwa na hits na ngoma mbovu
Ya chakula ndani chungu
Alvisi yako itakuwa na mvua
Udogoni ulikuwa mtundu
Itakuwa na mojanjo kikuwa
Kata doyu na imodu
Vyama mumbe dua Kwa ule mungu na mwabudu Ila ndelee kukubua Kwa kupitia yeye kuna mengi utayajua Na huo ndo kwele yewe Mbata wewe ya kutambua Washikaji wengi nwanafiki kakamati ndani na puo Sipuatoa Wanagana ziba fasa kupumua Na ukikoa Wanatando soni lisigiono na juo
Mjaso tam kama sali
Na mkono mtupu haulambwi
We upe ungekua mali
Muyo singepakwa rangi Say my name,
I'm
say
sure
my name
I'm sure you know my name We need the gods and come and ask us Yes I am No banana Wanna doubt they know who we are
Wanojua shiri ya msumena ndo who truly are
Hey Mr. DJ
hey.
Jami yele mike
hey.
Mdundu moja tuwapi neno watu wavuke Sonyi mechakula chao tawafanya wawe huke Hizi ndo bidhaa zinafanya mziki uwinu
Squeeze, pesa yongei, pesa inapa Utu umeshuka bei thamani ya pesa imepanda Kama dunia ni shule, maisha yetu ni darasa Sijifunze kuhusu hula yule alafu sisi mkatuacha Lisha neno toka Africa, I'm Naga City I'm Naga City neza feature rock city Lisha neno kwa kawaida, I'm Naga Shida I'm Naga Shida ndani ya Dao our city
Lisha neno toka Africa, I'm Naga City I'm Naga City neza feature rock city Lisha neno kwa kawaida, I'm Naga Shida ndani ya Dao our city